Rocket Records.
Vic, Twende.
I touch my lips and now. She's so sweet. Sura yake ya. Figa yake ya. Cause baby you're the one for me.
Basi ni busu mwa, taratibu mpenzi dasi dusu ma. Icho kiuno kisuku ma, baby pole pole nta kuchumu mwa. Cause you're my medicine, let me create a scene, my African queen. Allow me buy you anything, my fantasy. I wanna take you to Dubai.
Touch my lips and mwa, 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 mwa. She's so sweet, mwa, mwa, mwa. Sura yake ya. Figa yake ya. Cause baby you're the one for me.
Sura nzuri yako na bomba. Akipita anapita kizitoka. Yeah, akiwa line nimekopa. Nimeshinda mpaka vile nitamtoka. Yeah, tukidansa isari. Ninapenda nikulishe kachumbari. Maliki ya pisikali. Kila mara nataka ni lali ndani.
Touch my lips and now.
Mwa, 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 mwa.
She's so sweet.
Mwa, 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 mwa.
Sura yake ya.
Mwa, 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 mwa.
Figa yake ya.
Mwa, 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 mwa.
Cause baby you're the one.